Brothers and sisters,
usoim tu fafini. Tuina tuina ita tulangoina Thomas Spencer Monson, o se perfeta tangata vai matadfalinga ma ole preston ole kalesia sukeriso lo pa iwa sengatai. Henry Benyon Iring ole sosani muamua ile au preston silly. Ma Dieter Frederick Odorf ole sosani lua ile au preston silly. O e fingalo yai ia fai lo mai. Oi lato e au se ai pe afai e ai fai lo mai.
The note has been noted.
Ua fa mawina le palota. E tui nātu e tatu lanloina Boyd Kenneth Packer, o le prestene o le korama apostolo e tos furulua, ma uso nei o le korama.
Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, and Neil L. Anderson. Those in favor,
please.
Any opposed,
may say.
Thank you. The vote has been
approved.
It is proposed that we sustain.
Etinato ia tato lanoina sosoni lau presensili ma apostolo etos vulua oni perfeta tangata va ai matali falinga. O e umma e finingalo iai ia fai loa mai. O e fai tu ese pe a fai iai ia fai longa la valea. Ua fa mawina le palota. E tui natu ina ia fa malolo mai fitu nga fulu e ria nei. E a mata atu I le aso mua mua me lua afe es fulu malilima.
Juan C. Avila, Philip K. Bussi, Rene J. Cabrera, Renato Capelletti, Paul D. M. Christensen, Samuel W. Clark, Rogerio G. R. Cruz, George R. Donaldson, Ini B. Ekong, Christian H. Fingerle, Greg G. Fisher, Jerry L. Garnes, M. Keith Giddens, Alan D. Haney, Joy Zhang Huan, George M. Keel, Von G. Keach, Katsumi Kusumi, German Laboriel, J. Christopher Lansing, Gustavo Lopez, Dmitry V. Marchenko, Peter F. Muirs, T. Jackson Cabela, Hugo Montoya, Valentin F. Nunez, Hei Keun Oh, Jeffrey E. Olsen, R. Ingvar Olsen, Norbert K. Unlö, Robert N. Packer, Nathaniel R. Payne, Cesar R. Perez Jr., Michael J. Real, Edson D. G. Ribeiro, Brad K. Reisenmay, Walter C. Selden, Mozart B. Suarez, Carlos Solis, Norland Sousa, Vern P. Stanfill, T. Marama Tarati, Kusu Tashiro, Ruben D. Torres, Omar Villalobos, Jack D. Ward, Alan J. Webb, Gerardo J. Wilhelm, Jim L. Wright.
Oe fia au fatas mai mato e fai loa atu le lot faftai, mola lato tau tua mato vela, fa mole mole fa ai loa mai.
It is proposed.
Watu ina mai ina itato fa malolo ina mai malenganga fa afetai. Brother Davis L. Beck, Larry M. Gibson, Randall L. Ridd. Sa avea ma au prestene au au o li italavo. E fa pena fo yo no fa malolo mai masui uma o le fono fa tonu au au o li italavo. Ile nei taimi e fa malolo ina mai foi. Sister Jean A. Stevens, Olaf Sosani Moamua, Ile Au Presene Au Aule Perai Mary. My sister Cheryl A. Asplin, Olaf Sosani Lua, Ile Au Presene Au Aule Perai Mary. Oe uma e fi au fatasi ma I matou, ili failoa tole ngang faftai ne yuso mutua fafine mulalato a onanga maua e maletu to, fa mole mole failo mai. E tui nātu, ina ia tato lanoina, e avea mauso fou, ole korama mua mua a fitunga fulu, Kim B. Clark. Von G. Keach, Alan D. Haney, Hugo Montoya, ma Vern B. Stanfield. Oe uma e langoina ia failo mai. Oe fatu ese I le failo ngai tasi. E tuinatu ina ia tato langoina e avea ma fitu nga fulu e ria fou.
Nelson Ardila, Jose M. Patasha, Lawrence P. Blanc, Bradford C. Bowen, Mark A. Bragg, Sergio Luis Carboni, Armando Carrion, S. Mark Clay Jr., Z. Dominique Dicae, Osvaldo R. Diaz, Michael M. Dudley, Mark P. Durham, James E. Evanson, Pascual F. Fortunato, Patricio M. Jufra, Daniel P. Hall, Toru Hayashi, Paul F. Hintze, J.K. Chukwe Meka Igwe, Zeong Hon Ko, Ming Shung Kwan, Johnny L. Leota, Carlo M. Lesona, Elesano, Joel Martinez, J. Vaughn MacArthur, Kyle S. McKay, Hilleman Montejo, A. Fabio Moscoso, Michael R. Murray, Norman R. Nemro, S. Mark Palmer, Ferdinand P. Pangan, Jairus C. Pedes, Stephen M. Peterson, Wolfgang Pilz, J. D. Pimentel, John C. Pingree Jr., Edvaldo B. Pinto Jr., Evan A. Schmutz, K. David Scott, Paul H. Sinclair, Benjamin T. Zinju, Rulon F. Stacy, David L. Stapleton, Carl M. Tillman, William R. Titera, Zaiji Tokusawa, Carlos R. Toledo, Cesar E. Villar, Juan Pablo Villar, David T. Warner, Gary K. Wild, and Robert K. William.
All in favor. Oe umai langoina fa mormole fa ailo mai. Oe fa tui ese pe a fai iai. O tuina mai, tato te langoina, Cheryl A. Asplin e avea ma fsoswani mua mua I le au prestene au au o le primary, ma Mary L. Durham e avea ma fsoswani lua. O tuina mai, foi tato te langoina, Brother Stephen W. Owen, e avea ma prestene au au o li televou. Fatase ma Douglas D. Holmes o le fsoswani mua mua, ma Monty Joseph Brav o le fsoswani lua. O e elang langoina ia fa ailoa mai. A eise fatu ese ia fa ailoa mai. President Monson, ua fa mawina le palota. Fa aftai atu Ia tau tau soim tō whawhine. Mo ila tau uma sa iei se whātoi ese, ia whafso taipu ia o tō presteno steiki. Whaftai atu molo tō whātoa tua matatalo mō tai tai o le kālesia. Ma tau te walaudia le aupu le ngā wafau, ma sui o au presteno wafau o au silali, ia susu mai loa ilunga i tō walalafanga le tūlanga. Ia, ni o susu mai.
As announced,
Kevin Jurgensen. Olea faita watu nei e Kevin Jurgensen leli potio swinga tusele kalesia. So I'm a Brooke Hales. La fongaina li poti fa fainumera le kalesia. Molua fesfulfa. Faftaila vau soim tu fa finit.